Exclusive from zhitspromos.com.
DJ Ong.com.
Mwana wafipa mutundu wachipa. Kepini Wiz. Mr. Swan. Ima boss. Aye. Young B, Young B. Teoman. Banana, banana. Kitwe papush. Some service.
It's Tame Blaze Empire Music.
Mbali pambali, kale kale Ulipalo shimuitwa ampela nka kwimbile nembila Mushiveshi vya timu anachite na lelo twala shana shana
Walivela, kuline ulipalo Pantula tanga tabunji tabeshi na liandi Kana kuita papa sokotila, mkwai
Walivela, kulina iwe tabadelelana
Baby walivela,
kosi baby wa maini helana
Walivela,
iwe nilesa wampela
Baby walivela,
ooh baby
Walivela,
ooh walivela
Baby walivela,
ooh baby walivela
Walivela,
ooh sent from heaven
Walivela
Aba Eva anakashiba kuingira na wongu na maka
Shivasanika Tupopose situ ya bali na queen Panomba wale titwa wa ma twins Waneba monefo wa mwentuka Wala wate wale ntuka Nangu wopwe mwebo ni pole Kasomo ne baby mchipi ni mwikatia
Katia mensota ulelota Weshe filamba vengi wale tamba Walivela Na mfumu nani Walivela Iwe na chum
Aba Eva anakashiba kuingira
Luxury Logistic DJ Definch Demalinga Nimwebe demwebalinga Emakase Muli Benzi Benzi Nagumon DJ MNK Awach Kulile DJ Ong Padek Maonga Maonga
DJ Ong.com
Thanks for downloading from zhitspromos.com.